Your boy success. Silver style.
Exclusive from Zambia Music Hit.
Ala baby umutima wali vyamba danga goalkeeper. Iva mayesa dini kusiye go majiwa kanga. Vani nena kuti unaniteza mangwala ya jifiriga. Ziva ziva ni jikondi je umani pasa. That's why nina pampamo. Okay wazafa na jikongo. Ijikongo. Okay wazafa na jikongo. Nko nko ni vama jealous. Bakumbele lama jealous. Ni vama jealous. Batimbele lama jealous. Niba maje la siba tivele la majela. Okay, jikonko veka te veka tish. Isanku ikate na paku boko. Nifuno kota nawe. Ikavuta kufaita nawe. Ine nikonda fonze paliwe maleji. Muti manze luka seka na katimpo. Mvela jela siba kati wona pamozi. Basi yeba zafa na jikonko. Inokusha iwe baby jimone mfa. Nga walanda paku ya ndafwako. Kumtima fire kumaya kamoto. Alumtima wandi wali kata kakoki pa wali ufyambata olo wakambe wazi eche niwa oyo wila wamfuila awo niwa majela ala baby umutima wali fyambata kakoki pa iwa mayesa tinikusi yeko majiwa kanga vani nena kuti unaniteza mangwala ya jifiriga siva siva ni jikondi je umani pasa. That's why nina pampamo. Okay wazafa na jikongo. Ijikongo. Okay wazafa na jikongo. Nko nko ni vama jealous. Bakumbele lama jealous. Ni vama jealous. Batimbele lama jealous. Ni vama jealous. Si batimbele lama jealous.
Batila wanimbi kila mojuju. Muya kusamba nangola mofudu. Why Ben and Joseph ya bagodu? Eka po ya uchomu shimo hodu. The more they talk, the more they pampamo. Fiaba mwili gossiping, baka fisangamo. Babili wene nuka duende chapamo. Chiba kalipele kashipi miti mashabamo. Ilingi mbona kapo inga TV. Ili pusho ni kuisa koba AV. Majority tamba no masivi. Bile shenshi, piesu eka movie. Gala kosova every day. Love ya chikata my only bay. Ni wajela simula beko ya twalilile. Muleka ikuli kepa chalo elilile.
Ala baby umutima wali fiamba danga goalkeeper. Iva mayesa tini kusi yeko majiwa kanga. Vani nena kuti unaniteza mangwala ya jifiriga. Siva siva ni jikondi je umani pasa. That's why nina pampamo. Okay wazafa na jikongo. Jikongo. Okay wazafa na jikongo. Nko nko ni vama jealous. Bakumbele lama jealous. Ni vama jealous.
Download more music on zambianmusichits.com.
Ni vama jealous. Siva timbele lama jealous.